one music.
Watch me now. Hey, yeah, yeah. Hey, I need a news again. Yeah. Me keep on this. Mola, Papa. Hey, my heart is only for Molly. Mola, Papa. Hey, my own is only for Molly. Mola, Papa. Hey, my own is only for Molly. Mola, Papa. Hey, my own is only for Molly.
Kwako Mola, nimechoka, nimechoka na machozi. Oh na 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 na, kuna watu wananichonga kila siku, wanasema yesi mimi niko masikini. Minajua unaweza unibless me, ukanipa majengo, nipe baraka, nipe uhuru, nipe uhai. Na mimi vile niendeshe magari, nijenge kila pali, inchi kwa inchi.
Mola, Papa, hey, maombi zangu nifungulie. Mola, Papa, hey, maombi zangu nifungulie. Mola, Papa, hey, maombi zangu nifungulie. Mola, Papa, hey, maombi zangu nifungulie.
Father, this is my prayer to you. Bless me, God, I really need you. I cry unto you. Oh Lord, Almighty. Kweya subi zanto, nitata waba mule kwai, baba na mwandu. Maisha kungangana mbona siwezi. Oh, oh, oh. Bless me, God.
Mola, Papa, hey, maombi zangu nifungulie. Mola, Papa, hey, maombi zangu nifungulie. Mola, Papa, hey, maombi zangu nifungulie. Mola, Papa, hey, maombi zangu nifungulie.
Nimechoka, nimechoka na machozi. Oh na 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 na,
kuna watu wananichonga kila siku, wanasema yesi mimi niko masikini.
Ninajua unaweza unibless me, ukanipa majengo, nipe baraka, nipe uhuru, nipe uhai.
Shimagari,
nijenge kila pali, inchi kwa inchi.
Mola, Papa, hey, maombi zangu nifungulie. Mola, Papa, hey, maombi zangu nifungulie. Mola, Papa, hey, maombi zangu nifungulie. Mola, Papa, hey, maombi zangu nifungulie.
Mola, Papa. Oh, no, no.